ma misonzi. Akupa senti mweme katikati mwa mavutu. Akupa senti ndere akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia
akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia.
Every day of my life undipa sampuyalo. I don't take it for granted. Mutitetezela. You are close, kuposa chibale anga. Mulipopa, even if I don't feel it. Gati kapoli, kuyangana manja mambuye wake. Ihinesa, mpaka mundi chitile chifundo.
Kati kati mami sonzi, akupase chimweme. Kati kati mama butu, akupase tendere. Akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia
akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia.
Can you put your trust in Jesus?
Jehova
zina lake lodali. Can you put your hope in Jesus?
Jehova
zina lake tiyitanila.
Mesia
atutula zolusa moyo huu. Atichosa kundowe moyo huu. Chikondi chake chiribe marire. Wachita zomwe mtu sanga jite. Chanu chiribe marire. Machita zomu mtu sanga chite.
Kati kati mami sonzi. Akupase chimweme. Kati kati mama vutu. Akupase tendere. Akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo. Akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia
kati kati mwa misonzi. Akupase chimweme. Kati kati mwa mavutu. Akupase tendere. Akuchitire chifundo.
Jehova
akuchitire chifundo.
Mesia
akuchitire chifundo.